Aprendo a ser. Salve Costa Records. É pro D producer now. The best producer. Kidogo, baby, vijibuzu tam tam, toe kioma mwezio. Hebu nipigie simu, japo kidogo. Vijibuzu tam tam, toe kioma mwezio. Mweza kuni mikumi si baby ho,
iwati nani sema.
Siku miezi imepita baby ho,
iti ho. Sababu yako sheri nangai usiku sila ni fikra zote ziko kwako baby. Kama kuna kosa nitakiri mwenze nisamehe ya homo baby. Ifika po alfajiri uweze niridhia mama. Kama kuna kosa nitakiri mwenze nisamehe baby, fika po alfajiri, uweze niridhia mungu. Mimi ki, wahenga walisema, kosa sikutenda kosa ho. Akaniambia mama, kosa kurudia kosa ho. Wahenga walisema, kosa sikutenda kosa baby. Nikamsikia mama, kosa kurudia kosa ho. Wahenga walisema kosa sikutenda kosa baby. Akaniambia mama kosa kurudia kosa mimi. Mweza kuni mekumi si baby ho, ilumazina lisema.
Siku miezi imepita baby ho,
ito ho solo.
Miti yu ama kuna mapingu kisielewi. Tumeti uu ama kuna mapinu kisielewi. tumidiu ama kula mapinduzi selewi mimi hoka Papa rock the business finger wana kufamu kama mtaalam na music Chuma chuma de solo master
Sega,
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 Kimanumbanu
Kina manua manua
Kimanumbanu wana
Kina manua manua
Kimanumbanu
Kina manua manua
Oh Zega
Zega kailegeza
Oh Zega
Zega kailegeza
Hayi hadi di 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 Okota chini Hoka